poser. Willy Paul, Willy poser. Willy Paul, Willy poser.
Mabinti walini changanya cha. Nairobi mpaka Mombasa cha. Mkayole mpaka Dandora cha. Madare mpaka Huruma cha. Ghetto mpaka Tribeca. Kikweli mimi abirire. Nilikuanga mzirire. Walini tesa mabintire.
Fahamu yule Daudi we alitenda ngama dhambi,
lakini Mungu re alimupenda re.
Tunajua huyu Daudi re alikwanga re after kwa tihati re. Leo leo narudi kwa papa leo, leo narudi kwa papa.
Kikweli mimi abiri re. Nilikwanga mziri re. Walinitesa mabinti re.
Watarudi